say that I do. When am I do? Nakubona ngavele ngazithula, akufumanga ngithule. Sakithaya lethu today, ngihlabelele le ngoma.
Mina nawe sophilile.
Let's move to the rhythm of love.